worship you. Nukwu chin. Okada gidi 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 wakoma. Onya nekwu nwere ihe ona eme. Father, we give you praise.
Yesichi.
Ibramakata labrahakata.
Ana ma kpọrọ kata gidi gidi n'ibu ezi chi.
Jesus.